ZayJams.com Premier.
Nagoba Fry. Nagoba. 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 Sindangwa. Kobe Mr. Wasabo. Oh, ndinga lamunde buluma. Oh, kati ndike mina jubu soma. Hey, shama napa chika shende wapa laka tewa chika tefungu mpanga wanjika ta. Hey, koko banga white beat, that's my aim. Kupo mapaka na kwa jinja sa name. Dame, shame, shame, shiletea no game. Yeah, mosari, yolo gulo wabachi sari. Yolo busuma mwana habari, appetizer ni kwa techiwari. Mogoko dewa masheleni, fiance alefa mupeleni. Ewa wako ya babebeni, enjoy my life ako heaveni. Udu, yeah. Fine girl from Chinsari, Ariba mulu niko Chinsari, alimoneka kwa tini buhari. Okoko loko fika buhari, laga kamkono type yandi. Nalago soo ila shonze shandi, umpila sugar walo wanga kandi. Ulimubadi huko chila na Cardi B, Beyonce filimu ZZZ. You my best friend, you ule muji. Ulelenga ndesa vaira A, B, C, D, E, G. Ndinga lamu ndebuluma. Kati ndike mina jubu soma. Shama nepo chika shende wapa laka tewa chika tefungu mpanga wanjika ta. Kukupanga white beat, that's my aim. Kupo mapaka na kwa jinja sa name. Dame, shame, shame, shiletea no game. Yeah, mosari, yolo gulo wabachi sari. Yolo busuma mwana habari, appetizer ni kwa techibari. Mogoko dewa masheleni, fiance alefa mupeleni. Ewa wako ya babebeni, enjoy my life ako heaveni. Classy, fancy, nala mpopo inogo mwana dansi. Drop it, munyansi, yele kile koya fike pansi. Gelo kulo wanga mukabene, nama mukabro mukane nolte mukabene. Nekango freaking tip up a pamene, nipo po general kwati nikanene. Oh, uchili fulai, titin kwebe pona good Dubai. Titin koche kwa tipo pulai, apa nomba nde kutuala good Dubai. Oh, ndinga lamu nde buluma. Oh, kwa tindike mina jubu soma. Shama nepo chika shende wapa laka tewa chika tefungu mpanga wanjika ta. Kukupanga white beat, that's my aim. Kupo mapaka na kwa jinja sa name. Dame, shame, shame, shiletea no game. Yeah, mosari, yolo gulo wabachi sari. Yolo busuma mwana habari, appetizer ni kwa techibari. Mogoko dewa masheleni, fiance alefa mupeleni. Ewa wako ya babebeni, enjoy my life, I go heaveni.
ZayJams.com Premiere.
Icon Friday.
Fry.
Link up.
Link up.
Excel.
Uyu mwana kashu ni pyo yu. Ni bie sana. But still, baba, soy balebe.